DJ Humble, la japonesa.
Bend down and break your back. Beauty women talk you like a slut. Nataka nikupeleke nyumbani. Wengine ni daraja so makasi.
Mama kiuno chako ulavo kizungushe kama ulavo. Nabaki na kutamani sina budi. Na wewe ushajua nia yangu, ndo maana najishehua na makusudi.
Tell me what a man got to do to hold on to you. na wewe. And the way that you fly, I cannot deny. Nitalipa ndege. Sitaki uende, waseme.
DJ Hambo, laja kwenye sana.
And I cannot deny. Wewe that you fly, nitalipa ndege.
I got your tongue right time.
Usipime mwana.
I got your tongue right time.
We are two in one. When I'm away, you call on me.
Kaboom! Bang, bang!
I call on you. Niki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby,
Remember
now we are two in one. Hold on me, kuku hata kidogo kani every day. Baby, wacha mchezo, ebu come my way. You make a good man sad for sure. Kau jajua mami, now you know. Ukiwana miwani shinga bo. Jani jani paka kwa roho. Oh baby, come slowly.
DJ Hambo, laja kwenye sana.
Electric shock, one shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you, Nikki Kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby now we are two in one. Yeah, we are two in one.
Saa zingine nae kupenda umpendi. Unapenda mwingine, anayependa mwingine hata sempendaga. Kila mtu anataka type yake. Saa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Oh, bwana alivu nipenda yule.
Alivu
nipenda, galivu nipenda yule.
DJ Hambo, laja kwenye sana.
Galivu nipenda yule.
Alivu nipenda, galivu nipenda yule. Siku jali nikamwaga.
Yule aliyempenda bure, oh, nikamwacha kwa ajili yake. Yule aliyepata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana. Kweli macho yalinyada, aki macho yalinyada. Alivyonipenda kwa bidii, sizidi kanionya mimi sisiki. Urembo pekee hauridhishi, oh, inahitaji zaidi. Taipu yangu, oh, ni yule nayejua thamani ya penzi langu. Taipu yangu, oh, ni yule nayeniazi. Ina maana gani uwe na msichana mrembo duniani na kupendi? Kutamini, oh, alivu nipenda yule.
Alivu nipenda, galivu nipenda yule. Siku jani nikamwa, galivu nipenda yule. Alivu nipenda, galivu nipenda yule. Siku jani nikamwa.
Banana, nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala nazi nyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapomba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock na napiga koto. Sandigwa rando kupaka na jogo.
Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafandana.
Mana
kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda
Tangu nikuone, umenichangamsha. Swaga zako na mapozi, unakaa tu star. natoka mtangani.
DJ Hambu laja kunisema.
Ama Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani. I'm not a stranger, take it easy. Oh yeah, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye. Let me give you some love, let me give you jungle love. Aye, 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 aye.
DJ Hambu laja kunisema.
So bright like a diamond.
Kaboom!
You want the incarnation. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me a robot. Tonight you can call me Mr. Loverman. Sinanga shida mingi. Kwetu ananita Mr. Chairman. Sigida dodoma. Kwenye rinda la Cinderella. Baby. Kwangala nyo. Let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love.
Thamani yako, uzuri wako. Ndiwa mwenye, siku wachi pengine uniache wewe.
DJ Hambu laja kunisema.
Peki yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. We ni jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao. Achana nao. Uachana nao. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao. Achana nao. Uachana nao. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sije ni chapa fitna na maneno yao.
Yeah, baba.
Yeah, baba.
stress. Kama rene kisha basi unipe. Na tuweli diva lazima nispe.
DJ Humble, laja kone sana.
Gena sioni kasa super stress. Kama rene kisha basi unipe. Na tuweli diva lazima nispe. Aja gani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yadi pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Pale Instagram be. Bena penda sani zoma.
Na mukia niko insta supa na kusuka nuna dinda. Binga vile diva na tatisha. Kuita pana dani ndalalisha. Chuma ona uyu ako dance floor amebeba. Ona uyu ako japa na mavela. Ona uyu yunginyo na wakemba. Mshike chumo kwanza chonge dada blanda.
Na mshiko kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na chueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Gena sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na chueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Mr. Bagain. Gena penda sani zoma. Pale Instagram bae. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram bae.
Umeniweza na penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah. Wangu kume wakajua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe.
Oh yeah.
Nipepe.
Oh yeah.
Mbasi leo tuko sane lakini kesho tusiachane. Hani kimapenzi tuchizishane. Mimi na wewe.
DJ Humble laja kone sana.
Baby I love doctor. Nakupenda sio chocha.
Me a sin a bum 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 killer. Me a need a bum 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 quacker. Me got a long 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 fella. Everybody pause. Me a fear run. Me a bring a kiss. She a bring a figure down. Everybody pause.
DJ Humble, large up on your son.
Me a see a dance and balancing alone. She got a one me a say me a feel it. She wanna one me a say me a give it. Me got a long 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 fella. That I keep when the quack 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 fella.
She let me touch it. Me a ting ting.
Me got a long 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 fella.
Yeah, she the body like the waist got spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby, I'll feel it. Baby, I'll get freaky. Yeah, she the body like the waist got spring. Yeah, she the body like the waist got spring.
Rangi antone dobe, rangi antone dobe. Kosi ya kenda
hii. DJ Humble, laja pone sana.
Kiuno chake cha kipeke, kiuno chake cha kipeke. Yani, figa nane kamili. Tena madene na bicha kwa usiku na mchana. Washikadau na wasani oh. Mimi na mlaumu mama yako ulorithi matatizo ah. Uzuri wako swaseri oh.
DJ Humble, laja kone sana.
Nise pomi liga, wait up pomi liga. Na isi tuku kata maje, maje, maje. This is an emergency. Someone call on la baby coders. I'm donning in energy. Baby, I'm all over you. Kila kukicha si badiliki. Ulini chengo kafunga na bao.
And that's what I'm going to do to get you.
Mari papa mpo wanataka date. Ni wape number, me I'll never date again. Your lover can't be changed. Kachupa nimeshika kila time. Machungu moyoni nikingoja.
DJ Humble, laja kone sana.
I'll fight for your love like a soldier. Home in liga. Wait up, home in liga. Na isi tuku kata maje. maje, maje, I say pour me liga, wait up for me liga. Naisi tuko kata maje, maje, maje. Sikuke me kupanda kwanzia leo niite daddy. Daddy yo. I when I hit that spot, baby call me honey. Asali ntatiririsha, utaipata kwa ndani. Vitendo nalipitisha, mambo yangu sifanyi kisani. Saguni palama za chui chui, tabia za kifisi Mr. Mbui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh.
Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya niku take take. Kweli Mola kakuumba, unateketea vile kolega mafuta. Sijilika unakopi, yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Najise na voli kidi likidi, kana komba naifanya kana digidi digidi. Ubu chikidi chikidi, ana digidi digidi. Mashode meji nesari miti biti biti.
Choto kiboko, kiboko. Choto kiboko, kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye.
Kaboom, bang, bang.
Kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, itadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze.
Pole pole,
mwambie yendo na gai, ananipa mima wenge.
Yendo shure,
toto laki nine, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sopari. Hakinipa sika tai minakwala. Biga kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi.
DJ Hambulaja pone sana.
Wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri. Mtoto high class. Mele singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga.
DJ Hambulaja pone sana.
Mele singa singa kimanga.
Boys unaringa. Chiki kwa mtana kamini na madonga. Na madonga. Izo lips na my hips. Nisha ziganga. Nisha ziganga. Nita kupigia simu baby kweli tutabonga. Tutabonga. Super kwa mta. Usha tusonda. Usha tusonda. Kuna ka sponsor Canada. Usha kabonda. Canada usha kabonda.
DJ Hambulaja pone sana.
Nimekasoma vizuri kana pena anaconda. Kana pena anaconda. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine.
That's a big joy.
Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. You got me like you got no spine.
Girl, I love it when me hooked up shy. She need a real man fi come apply. That my love and she come out high. Girl, I say me fly. Me love it when she have to get me high. You can have me anywhere you like.
I don't remember the last time you told me that you love me. Ni kunoma.
Alright.
Weva sema sinoma.
Okay then.
I don't remember the last time you sent me any flowers. Ni kunoma.
Alright then.
Moyo wangu wakuenzi. Nataka tuwele mwane.
DJ Rambo, lá de Aponeção.
If you want them, I go give you more. Jara, jara, today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Eh, eh, that's if you walk on my best, now my day. Wanna pack, wanna pack, wanna need her. When I'm boy, I think he lasts away. Wanna pack, wanna pack, wanna need her. That's if you walk on my best, now my day. Wanna pack, wanna pack, wanna need her.
DJ Rambo, laja conexão.
Buru kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka.
Baby shot down,
aina ma.
Hey, hey, hey,
shika mkoto.
Onyesha ulivofunzo,
aina ma.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby. Kutunza so sura so shepu nini kimona tabani nini sinura sepetu ama ni mwite jina gani baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pome tequila she the best in my mind pamutuba kongo kabila madongo lunya mila and she so sweet vanilla she the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby.
Kaboom! Bang, bang!
Tena mwepese kyo kwa bedi. Adikaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
ainama,
mama,
ainuka.
Baby shot down,
ainama.
Hey, hey, hey,
shika mkoto.
Onyesha ulivofunzo,
ainama.
Go down baby,
ainuka.
Katika,
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 kiba ukata kinyonga. Tukoni na mavumba.
DJ Humble laja kwenye sana.
Yani bo 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 bo. Kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata.
Chat, hey, my damn people are round the clock. Hey, me crash while they want to be
round the clock. I don't give it to them. I don't give it to them. It happened now, and I want it again. Me not give it again. So my damn dog can be such in a time. Now my body man, how many for shelter? Hey, my body man. Cause a girl, they me not touch nobody man. Cause him super, wrap up your body girl. There's another monkey, they look at the tail.
So my game when I bend the village, di mi na delay.
Na go we young, di mi na delay.
When on a wakata wembe.
When
on a wakata wembe.
When on a wakata wembe.
Wembe, wembe. Na kata kama re. Wembe, wembe. Na wazo kaga jingi.
Unaitu ramjo, unaitu nani, wewe. Unaitwa nani? Hivi unatoka mtaa gani? Wewe mtaa gani? Hivi we mwana wa nani? Wewe mwana wa nani? Ndao tumekwaga wapi? Wewe umekwaga wapi? Naomba usinipe kisogo. Nataka nifungue wangu moyo. Wewe we ninamiliki gari na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention?
DJ Humble, laja kwenye sana.
I just wanna give you some love and
you
and
I will be
one. Nobody tame me now. Nina Megi, nina taka ni same me now. See you and I go happy.
I'm gonna go get them back, Jack Aban. Girl, I always are you down, oh. Anytime that you feel down, oh. I'm gonna say, girl, make you settle down, oh. Tell her, say, I don't get you down, oh. With the smile, make you know the frown, oh. Say, no one can put you down, oh. So, me sing, say, win, win, win. Win, win, win. Be good, eh? Win, win, win.
DJ Humble, laja kwenye sana.
I'm a girl with me actual. Two of us like pot and castle. I just can't tell why we fight and we wrestle. I saw the fire, fire.
Bang, bang.
Me get the fire, fire. I saw the fire, fire.
Let go, big
joy. If you not him, I'm not gonna take you. Only your love, I appreciate you. If you not him, I'm not gonna take you. Baby girl, let's relate to what she sings to.
No kissing, babe. No touching, babe. No kissing, babe. And don't call me, babe. No kissing, babe. No touching, babe. No kissing, babe.
And don't call me, babe.
What else?
ni ni mienu nyayo. Na me complaini wo se no yusu car no. Kwa yana wa de Panamera na kofani nuya kabute na wa de kina kwa ma brajo. Nti makoma bae na me friend bonde. Beja na wako fa ge wa pa won hwe. Eto de bia yana grow with me ni so I'm really taking a piss them kind of their one pay. Nti me so de mwana tu a wase. Ni pese me bia ja. Watch my swatch and I put some in the what they can keep and dance me pese me so de mumpa. Ni besi bia na coast your bay. All I gotta do is take a hand and run away. Puppy go joke and I'm not also chinning mama and I'm impeded to be the baby but now you're late. I'm not gonna look at your face. Get the same.
No kissing me.
Me person me so limbo.
No touching me.
All my men finna know.
No kissing me.
Me person me friend.
I don't call me me.
Baby I wanna kiss you.
No kissing me.
Can I touch you?
No touching me.
You look so sweet.
No kissing me.
Me person me can't stop.
I don't call me me.
Let you marry. Bless you with body.
Let go make sure.
Boy, go bless you with money, oh my girl. And let you marry, bless you with body, oh my girl. Star boy, go bless you with money, oh my girl. Yeah, man, suck up, baby. Suck up. Oh, yeah, get from lock up.
Yo,
I get from baby. Yeah. Suck.
Oh, when I come through, they know we survive, so they turn up all eyes on me. So many things you fit to do with your man, baby. Star boy getting plenty money. Yeah, you know what I got to do. Baby, she know for me, show me how to do. I'm the one for you. I'm the one for the TV every time you feel.
Suck up
your body like Orodo. I'm a yak on the matap of Olo show.
DJ Humble, large upon his side.
Suck up, baby. Suck up. Oh, yeah, get from lock up. Oh, yeah, get from baby. Suck up.
Body, now you can use my thinking. With your body, girl, it's for you that I'm singing. With your body, girl, don't jump on my money.
Kaboom, bang, bang.
Now you can jump on my money. Don't jump on my money. You make a man want smoke cannabis.
Suck up.
All my friends on the set.
Suck up.
All I see now your way.
Suck up.
Girl, come on, you make a dance.
Suck up.
I like the way your body stand back.
DJ Humble, large upon his son.
Suck up, baby. Suck up. Oh, yeah, get from lock up. Oh, yeah, get from baby. Suck up.
Step in the place, the party's scatter. Make them surrender. But I don't give them what they need, yeah. Another hit, another one. They give me nuts, she start to dance. Girl, I love the things you do, yeah. So baby, dance and dance to kusu, yeah. When you do that dirty wine, yeah.
Come on, bang, bang.
We are your baby. We are your body, yeah.
Suck up.
We are your baby. We are go crazy. We are your body, yeah.
Suck up.
Want to spend money, make me spend money, yeah.
Suck up.
We are your baby, we are go crazy, we are your body, yeah.
Suck up. Let the money bless you with body, oh baby, oh. Hey, star boy, go bless you with money, oh my girl. Yeah, well, suck up, baby. Suck up. Oh, yeah, get from lock up.
Kaboom, bang, bang.
Oh, yeah, get from baby. Suck up.
DJ Humble, large upon his side.